Yamde JDD filmaji chapandi tati wuni wakati windari ko yamde tati filmaji chapandi tati yonito New York dollarji tendudi America hedibi bismilimon e kabruji di
Omar Mamadouso
kabruji men teddubi hedibi refi fulfulde udotirten ko tonto dollarji tendudi America to suku gotombo dubi sapo e jetati tawi ko tubankejo ko kanko kay yaltini wolweri o fani e yimbi o felli ko jasan yimbi sapo pitali mumen kedim hen dum wadi koto nokko wala mbien wuru witenga a Buffalo ko e der lady New York hollitamo non e widi polisi mbo FBI in wayna baddumo wadi dum tan ko alhali e lenyam lenyimago wittoji non udditama tiagalde kanko on suku o fawa jungu e ko yawi e do saha e mbo e dumbirdu on rewre ko yuti e warnga wondude e beledi makko paintonto lady Turki jonde wadi hakkunde jagorde kalfinade gede tiagal leydi Suède kame Finland tonto Berlin lamorgo Allemagne dum ko tiagal de de leydi kulliti yidi mumen jeede fedi otan hay so tawi wonbe jaadani e den dabbande be kulliti kambe mabje wan dum peje goddi en kettoten jangtore Moussa Oumar Barry
ko hanki jonde mabbe de wadi to Berlin lamorgo Allemagne wonno fanare de ko yewtude e tobbe de be basi hawrude ko faati e natgol Finland wondude e Suède e der fedde otan ko pelital gal bibbe Turki nabe njabani sabu e biyol mabbe de leedele ina jaya e wallobe kuliyankobe wadobe njanguji e dow mabbe e kala saha e on saha jakordo Finland kalfinado gede tiagal leedi o holiti homo jogi holare ma pamondiral hebe e o alhali ko hono ngon miijo woto jogi jakordo Suède kalfinado gede tiagal leedi bido ma rew peje de fof ngam be mbaa wattede e der fedde oton ko lada kubal fedde de o satinaani natgol mabbe kono be koliti mabbe jew ko foti ko wonde ngam natgol de leedele ko wayno bangi denka e kisal e siftinde non njangu Russie e dow Ukraine ina jaa e ko buri himminde de leedele natgol majje e der fedde oton e on saha Russie ina jogi kulhuli natgol de leedele e der fedde he
Lady Liban ina dauri hande a sungoji tawi ko subadi ina wayna subabe mabbe dental e be tolno e temedere e nogas e jetato ko tolto e millionji tati pawdite medde jenay ujiner yimbi ma jah subiyadi ben o wote non ko wote keldudu e leddi ndi de tawno ina fawi alhali leddi ndi ina fawi ko heewi e dow dido woteji ina wayno non leydi ndi ina jogi yakari yarudi yes e fannuji kewdi dibi gonanno e mum e nibberi e dido lebbi paltidi koto gine paden sapo inayi lewru joyi burundu nambien yalama hanki o ina wayna pelle société civile kame pelle politique de ko li mette berne mumen sabu non e wi mabbe hakkundi e CNRDO pellital ngal be jetti e hattudi seppoji di Mamadou Adama Diallo wadi nene hen jangtore
ilango erango tungugol seppo yalti mokala hino yalti na hawa mu wi alamu ngun hana dartingol hettare ginena ben Mamadou Billo ba goto e hore be fedde société civile FNDC wo dun nako gasata
e ka FNDC men nanari dum men nanata dum si tawi woni men rewi rewete en fo fiyo jonde wadu yewte famondire no transition on nabirte be salike men noddite population on fi seppuru e be wawata hadde dum pay ko saria lending jonni men on hakke do
rafi so ardi de fedde politique PRP kanyum no ahadi accanta lamu ngum
hande bay kanko mo fala jattude lamu ngum o inni dum dum o tongani men haray o fayi parce men men jabanano dum alpha konde na kanko men jabanta kanko mo hebira li lamu ngum ya e vote na kanko ay men tongande dum men yaltay men manifesta men jodo to men halda sariaji lending ko yarita kon
Ibrahima Bemba ba fejino kabaru fedde BL no yowta
si wiama duubi tati haray don ko dele mo tawaten vraiment de way wadde piji din fow fi en joddin lando ko so dun non be do ka tungude be tawdun ko saria lending gouvernement mara fere e der democracy wigol no tongi seppugol
fedde daranide hakke neddanke OGD asa wonde fere lamuse ener
ko non tigi Mamadou Adama Diallo Allah jarama jarama en den jangtori teddube on